Ndinari ngari wosa dziwa choti ndinene mawauno. Ine ndinari nditakhala kumbuyo uko ndi mbale igano. Ndipo ine ndinamva. Mbale Neville anali kunena china chake. Ndipo akuyangana kwa ine. Ndipo ine ndinati kwa mbale igano. Kodi akundiitana ine. Ndipo iye anati iye ali. Ndiye ine ndili pano kuti ndidzanene china chake mawauno. Ine ndinari kuganiza pamene ine ndinali. Chinkubiza mphepo pamenepo. Pomwe izo zili. Chikumakoka mawo. Zikuoneka kuti chikuakoka iwo pamene iwo kuyankhula. Zikuoneka kuti chinkubiza mphepochi. Chikumatenga mawo nthawi yomweyo. Ine ndinali kumva chomwecho umboni pamene ine ndinali mmenemo kuti ndimupempherere mkaziyo palamya. Ndipo amene anayandira uthengawo anayiwala kuti ayike mzinda wa malo uti ndingayimbireko kuchokera kwa mkazi wa Dr. Morrison. Ndipo ine ndingokuwuzani inu zomwe ine ndinachita. Kamba kapemphero lanonsenu ndilanga. Ine ndinayika manja pa foni. Ndipo ndinaloza nambala. Kulikonse kumwe kunali. Ndipo ndinapempha mzimu woyera kuti upite kwa mkaziyo. Chotero ine ndikuganiza iye akanamva izo mofanana basi. Monga iye akanakhalira. Ife tikanati titero. Mukuona. Ndipo ine ndinangozika izo pansi. Ndipo zikhoza kukhala kuti umondi momwe ambuye ankafunira izo. Mukuona. Zinga karibu ino monga choncho. Ndiyeno ine ndinamva maumboni pamene ine ndinali menemo. Awina wake akunena kuti mlongo Rook anali ine ndikukhulupirira mbali Neville. Ananena kuti iye anali ndi kusokonezeka kwa ubongo monga. Tiyeni tigwiritsitse kwa Mulungu chifukwa cha zimenezo. Mango kumbukira chinthu chimodzi ichi. Mulungu amawadziwa ake omwe. Iye amadziwa zonse za iwo. Kodi mukukhoza kundimva bwino bwino kumbuyoko? Ngati inu simungathe kuli mipando ina yosakhalidwa kuno. Inu mukhoza kusintha ngati mukufuna kutero. Ndipo tiyeni tione. Kodi ichi ndicho yankhulira chenichenicho? Ichi chapa ndicho choyankhulira chenichenicho chabwino. Ife tiona ngati ife tingakhoze kuzifikitsa pafupi pang'ono. Nanga bwanji kuzungulira pomwe pano Jean, izo zikhala zabwino basi. Ndipo nthawi zina ine ndimasasa mawu pang'ono. Ndakhala ndikulalikira kwambiri ndithu. Kodi zili bwino apo? Inu mukukhoza kundimva bwinoko? Ndipo ife ndithudi timakumbukira zimenezi mupemphero. Ndipo ife tikufuna kuti tinene za msonkhano wa ulemerero wa kumusi uko. Kodi ine ndikuyang'ana pa mlongo Rook? Ine ndimaganiza ine ndikuyang'ana pa Donna kumbuyo kuno amene amaoneka ngati iyeyo. Ine ndinaganiza ndithudi ine sindikuyankhula kawiri apa. Ine ndimayang'ana pa wina wake amene amaoneka ngati iyeyo chakumbuyoko. Iye ali mchipatala cha St. Edward. Ndipo chotero ku Cleveland, Tennessee, ndiponso ku California, ife tinali ndi misonkhano ya ulemerero. Ambuye anadalitsa kwambiri ndi zinthu zambiri zimene iye anachita. Ndipo ndife okondwa chifukwa cha zimenezo. Wokondwa kuti tikhoza kubwereranso ku gulu lathu kudzanena za ubwino ndi chifundo cha Mulungu. Umo ndi mmene iwo ankachitira mu Baibulo. Ine ndinali kumuyamikira mbali Neville kapena pemphero la mbali Bira momwe iye anawapempherera anthu ndi kupempha chithandizo ndi chifundo. Ndipo ngati ife titangoyang'ana motsatira inu nthawi zonse chilichonse chimene chimachitika inu mudzapeza kuti pamakhala china chake choona kwenikweni cha izo. Ndiyeno pamene mbale Neville amabwera ndi kuabweretsa madikoni awa ndiyena otero pamwamba pano pa nsanja kuti adzalengeze madalitso a Mulungu pa nsembe ya chalichi. Ndinamumva iye akuyankhula mupemphero lake kwa Mulungu za amuna amenewo momwe iwo ankapemphererana wina ndi nzake. Ndipo zimenezo zimandichitira ine ubwino kumumva mbusa yemwe angakhoze kupempherera madikoni ake. Ndipo madikoni nkuwapemphereranso abusa. Pamene inu muona mpingo ukupita mumgwirizano monga choncho chabwino, china chake chikukonzekera kuti chisunthe. Umo ndi mmene mpingo uyenera kukhalira mudongosolo. Ndipo izo zinandipatsa ine lingaliro la mutuwu. Ine ndimati ndiyankhule zadalitso la pa Kadesh. Ndikukana kumva umboni wa azondi. Komano ine ndinasintha malingaliro anga. kwa china chake ndiye ndipo tsopano zokhudza machiritso ine ndili ndi umboni wa ung'ono chabe umene ine ndikufuna kuti ndiupereke ine ndimayembekeza kuti ndimuona mnyamata wanga Bire kumbuyo uko koma iye ali nawo iwo mthumba mwake ndipo Bire akuyamba kukhala wabwinoko mmisonkhano kuposa momwe iye ankakhalira amakhala wamanjenje wokhumudwa ndipo amakhala ngati mawawuza anthu o pitani mukakhale pansi pitani mukakhale pansi nkumati ine ndikupatsani nukhali la pembero koma ine ndazindikira posachedwa apa pakuma akhala anthu musonkhano amene iye amangoamvera chisoni kwambiri ngati alibe makadi apemphero otsalira ndiye akumakawayika iwo mchipinda kuti ine ndikhoze kupita kukawapempherera iwo ndipo chinthu choterocho chinachitika mu Chicago nthawi yapitayo ndipo ndingakonde nditawerenga kalata imeneyo ngati angabwere muno ine sindinathe kukamuona iye sanadziwe kuti ndikubwera mawa uno chakuno ndipo ndikufuna kalatayo koma ine ndinangoganizira za iyo pamene ndinaganiza za matenda ochuluka kwambiri ndipo umu ndimomwe zilili ndi kalata yovomerezeka kuti ine ndinali kuwerenga mupepala ine sikuti ndinawuzidwa kuti pamene mapepala anali kumutsutsa Oral Roberts chifukwa chomupempherera mkazi yomwe anali ndi matenda a shuga ndipo anamwalira ndipo ine tsopano monga wachi America ine ndimakonda kumvera malamulo ndi munthu amene ali mu ulamuliro koma ndikuganiza kuti zimenezo sichilungamo ndikudabwa ngati iwo angalole kuti awayike mupepala onse amene Oral Roberts anawapempherera ndipo anachiritsidwa omwe madokotala anawalephera ine ndikudabwa iwo amazisinthitsira izo mbuyo mozungulira kamodzi mwaona iwo sangachite zimenezo ndiyeno ine ndikuganiza mwina mwake kuti ngerekezi wangu wasokoneza iwo chomwecho kuti ndipo mulungu wazilola izo kuti tsiku lachiweruzo iwo adzayenera kuti adzayankhire zimenezo koma ine ndikudziwa za zikwi za anthu amene Oral Roberts wawapempherera amene anali akufa ndipo iwo ali bwino chotero inimukuona iwo amakhala okondera pa izo iwo amapereka mbali yawo mbali yotsutsayo koma samapereka mbali inayo tsopano pepala limayenera kudziwitsa anthu nthawi zonse pa zomwe zikuchitika kumene ndiye ine ndikuganiza ngati anthu akana makhala okhudzidwa za wina ndi nzake ngati wina achira kuchiritsidwa kwenikweni pepala lililonse mu United States limayenera kulemba nkhani imeneyo koma inu simungawapange ganyu iwo kuti achite zimenezo ayi iwe ukatenga china chake chonga icho pamenepo iwo amachinyogodola ndikuchiseka icho ndikuchibweza icho koma tsopano ngati pali chilichonse chochitsutsa izo zikungosonyezera kuti fuko lino lakonzekera chiweruzo kulondola ndipo payenera kukhala chiweruzo ndipo palibe njira yochithawira icho ndipo iwo akungodzunjikira moto pa mitu yawo ndi zina zotero ndipo monga kusagwirizana pa mfundo pepala mfundo zake ndikudziwitsa anthu za chilichonse chabwino kapena choyipa chimene chikuchitika koma iwo ali kutali ndi mfundo zawo ndipo pamene iwo ali kutali ndi mfundo zawo ndiye iwo sangatumikire cholinga chawo bwino ndipo umo ndi momwe izo zilili ndi mpingo pamene mpingo ukhala kutali ndi mfundo zake iwo sungakhoze kuwatumikira oyera bwinobwino ife tiyenera kukhala limodzi tiyenera kukhala ogwirizana ife tiyenera kukhala amtima umodzi ndi omvana kapena sitidzakwanitsa konse kumutumikira mulungu kapena anthu pokhapokha titakhala amtima umodzi ndi omvana kuyima ndi mfundo za baibulo ndi zinthu zimene mulungu anena kuti nzolondola ife nthawi zonse tiyenera tizima ndi zimenezo Bire anakakamira mchipinda ku Chicago iye wina wake anabwera kwa iye mkazi ndi mwamuna wake ali ndi kansa pa mapapo akufa ndipo mkazi wake anagwidwa ndipo liyo ali mchikuku ndiye akuyesetsa kuti azimusamalira mwamuna yemwe sankakhoza nkomwe kuyimirira ali ndi kansa pa mapapo ake ndipo Bire anati kwa iye iye anati ine ndikupepesa bwana anati ine ndikanakupatsani inu khadi la pemphero mokondwera ndipo iye anati koma ine ndilibe ina imene yatsalira ndipo iye anati chabwino chabwino mwana wanga iye anati izo zili bwino anati ife tinayesetsa kuti tifike kuno koma zakhala zotivuta ife Bire anati ndikuwuzeni inu zomwe mungachite anati ndipita ndikawatenge atati ndipo ine ndiwabweretsa iwo muno, ndipo ine ndidzawatulutsa iwo. Ndipo anati, ndikatero mukangomva uthenga wake, anati, ndiye inu mudzawatenge anu, kapena akazi anu ndi inu, ndipo mudzakalowe mchimeta chaching'ono uko mmene ine ndidzadutsemo. Ndipo ine ndidzawapempha iwo kuti akupemphereleni inu. Oh, iye anati, ndizo zaulemu mwana, izo nzabwino mokwanira, mukuona, pali a ndikameneko kayang'anidwe ka zinthu, mukuona, zabwino mokwanira. Ndizo zabwino, mukuona. Ndipo usiku umenewo Bile, pamene iye anapita kumbuyo uko, akutsutsanabe ndi zimene iye anali atanena, kuti iye anali ndi mlamu wake kumeneko, amene anali ndi matenda owukha magazi mmapapo. Ndi mlamu wake wamkazi kumeneko, amene ankatuluka magazi mmimba ndi zilonda za mmimba, amene nso analowa nawo limodzi, kukhala ngati pambali powathandizira iwo. Anadzalowa. Iwe umayenera kusamala, pangakhale chipinda chonsecho chodzaza, inumaona. Koma podutsa ndi kuwapempherera iwo, ife tinalandira kalata, kudzera makalata, yonena kuti bambo uja anachita mwangwiro kukansa ya mapapo ake. Mzimayi, mkazi wa mchikuku, anadzuka, akuyendayenda monga pomwe iye ankakhalira nthawi zonse. Bamba amene anali ndi matenda owukha magazi mapapo, chifukwa cha chikulu ali bwino kwa thunthu. Ndipo mkazi wake anachira kuzilonda za mmimba. Anayi ayiwo anachiritsidwa mwachindunji. Ine ndikudabwa ngati manyizi pepala angalole kuti asindikize zimenezo. Mukuona? Koma Mulungu akadali Mulungu. Iye amangochita zinthu mwa njira yake yomwe, inu mukudziwa. Ndipo iye ndi wabwino kwambiri. Ife okondwa kwambiri kudziwa kuti iye ndi Mulungu. Ife tinali kuyankhula mawawina za mlaliki wang'ono yemwe ife tikumudziwa, yemwe ankakonda kumayendayenda kumapempherera odwala ndi chilichonse. Ndipo iye anapita ndipo anakamupempherera munthu mchipatala mu Louisville. Ndipo vuto la chifuwa chachikulu donayo anafa. Mwanayo anati, chabwino, palibe chofunikira, Mulungu palibe, kulibe kwa Mulungu ayi. Iye akanasunga mawu ake, anati, ine ndinamudzoza iye monga momwe, monga Baibulo linanenera. Ngati iye sakusunga mawu ake, iye si Mulungu. Anati, ilo ndi buku chabe. Sopano izo zingaoneke monga chomwecho kupatula iwe utamudziwa Mulungu. Limenelo ndi gawo la malemba, koma si lemba lonse. Izo zimakhala pa maziko a chikhulupiriro cha munthu payekha. Mukuona? Ndipo ine ndinamuwuza mkazi wanga, ine ndinati, pakhala pali zinthu zambiri zomwe zachitika, zimene ine ndimangodziwa kuti zilipo. Ine sindikudziwa zomwe ziti zizandichitikire ine pamapeto pake. Ine ndikhoza kudzapita mwanjira yomweyo. Ngati Mulungu adzasuntha konse dzanja lake la chifundo kulichotsa kwa ine, ine ndidzapita mwanjira yomweyo. Koma bola ngati iye adzasunge dzanja lake la chifundo ndi chitsogozo pa ine, ine ndizipitirirabe. Koma ine ndinamufunsa meda, ine ndinati, anali ndani mchipinda mawa uja atatha masomphenya a ine ndikumuona mtsikana wanga wang'ono Sharon? Ndili pomwepo tsiku lina ndinakhala ngati ndikukomoka. Ine ndinali nditakhala mu msewu, ndipo inu mukuidziwa nkhani yanga ya masomphenya a iye zidachitika. Ndipo ine ndinayang'ana, akubwera kumbali yanga, ndipapo panadza mtsikana wang'ono kumusi mu msewu kuno mu Jeffersonville. Anali chimodzimodzi basi monga masomphenya aja. Ine ndinachita kungogwira manja anga pamodzi. Anaoneka mofanana kwambiri ndi masomphenya a Sharoni wanga wang'ono. Iye anali mtsikana pa nthawiyo. Ndipo atatha masomphenya aja mawa umenewo, pamene mu ulemerero ine hope anali kundiuza, mkono wake unali uli papewa panga akuti, usamadandaule za ife Bill, ife tili bwinoko. Ine ndinali ndi kungoyesetsa kuti ndidziphe. Ndipo iye anati, usamadandaule, undilonjeze ine kuti sudzadandaulanso aponso. Ndipo ine ndinati, ine sindingakhoze kulonjeza izo hope, chifukwa ine ndimadandaula, sindingachitire mwina. Ndipo ine ndinatuluka masomphenyawo nditayima mchipinda cha mdima. Ndipo osati masomphenya osati kulingalira, koma mkono wake unali ukadaliko ndizungulira ine. Ndipo iye anali kundisisita ine. Ine ndinaganiza, yembekeza miniti, izi sizili, ine sili madziwa choti ndizitche izo masiku amenewo masomphenya. Ine ndinachitcha icho chizimbwizimbwi. Ine ndinati, izi ndi dzanja lake likadali pamenepo. Ine ndinati, kodi iwe uli pano Hope? Iye anati, Bill, undilonjeze ine kuti sudandaulanso za ine ndi Sharon, chifukwa ine ndinali kumapeto anse. Ine ndinali nditakonzeka kuti ndidziphe. Ine ndinati, ine ndikukulonjeza iwe. Ndipo iye anandikumbatira ine, ndipo anandisisita ine ndi dzanja lake. Ndiyeno ine ndinati, Hope, uli kuti? ine ndinali ndinakhudza mwamba mpaka ine ndinagwira unyolo waung'ono paukuwala ndipo ndinawukoka iwo. Ine ndinapita chozungulira ndinafufuza kudutsa mpando uliwonse kuti ndione ngati iye anali atakhala pamenepo. Iye ndi Mulungu, iye ndi Mulungu mochuluka basi lero monga iye anali pa phiri la chiwalitsiro pamene Mose ndi Eliya anaonekera. Iye akadali Mulungu, ife likhoza kudutsa mu mavuto ndi mayesero ambiri. Ingokumbukirani pali wina waka amene amadziwa, amaonekera njira, amayipanga iyo kukhala yeniyeni. Ine sindikudziwa chimene chili kuseri kwa katani, koma ine ndikudziwa chinthu chimodzi. Ine ndikukanikiza kulunjika kumalo amayitanidwe apamwamba tsiku lililonse. Yesetsa kukhalira moyo tochitika chachikulu icho chimene chili chidzachitike tsiku lina. Pamene ine ndidzamuona iye maso ndi maso ndikudzaforokoza nkhaniyo, kupulumutsidwa mwachisomo ndilo tsiku limene ine ndikulikhalira moyo. Kuzisiya zinthu izo mbuyo zomwe zili, ine ndikufuna ndizikanikizira mtsogolo kumangomapitabe basi. Ine ndikufuna kachisi uyu tsopano, popeza inu mwayima pa mapazi anu, ine ndikufuna inu muzipitirirabe kumakanikiza kumalo amayitanidwe apamwamba. Chilichonse chimene mukuchita, mamatiranani pamodzi mukhale ngati mbumba momwe inu mungakhalire. Koma ndayi zonse ndi mkono wotambasula kuti mufikire ndi kumugwira wina wake kuti muwalowetse iwo mkati. Koma muchikhulupiriro ichi chimene ife tsopano tikuchilalikira ndi kulimbanirana moona mtima, musasunthe inchi imodzi kwa icho. Pakuti ngati inu mukundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wake, ili ndi dongosolo la Mulungu. Izo sizidzakhala konse mu unyinji, nthawi zonse zidzakhala mwa anthu apang'ono, nthawi zonse zakhala zili, ndipo nthawi zonse zidzakhala. Koma kumbukirani kwalembedwa, musaope kagulu kakang'ono, ndiyo chifuniro chabwino cha Atate wanu kukupatsani inu ufumu. Tsopano pali gulu la maudindo a mpingo wathu, madikoni, matrasti, oyang'anira Sunday school, azibusa, monga mpingo wathu wayikidwa mu dongosolo. Ndipo inu anthu munawasankha maudindo awa ndi abusa awa. Ine ndangokhala woyang'anira wankulu kuonetsetsa kuti zikuyenda bwino ndi kupereka uphungu ndi zina zotero. Inu ndi amene mumasankha abusa anu, inu mumasankha matrasti anu, inu mumasankha madikoni anu, inu mumasankha udindo uliwonse umene ulipo mu mpingo uno. Inu anthu, ndipo ndi ntchito yanu kuyima ndi amuna amenewo, mwaona, pakuti iwo akhoza kulakwitsa. Iwowa ndi anthu oti adzafa, iwo ndi anthu chabe ndipo akhoza kulakwitsa. Koma ngati president wa United States alakwitsa, kodi ife timamuchotsapo iye ngati president? Ife timayiwala za izo ndipo timasungirabe chitsogolo. Umo ndi momwe ife tikufuna kuchitira ndi mpingo wathu tsopano. Ine ndinali kumumvetsera iye akuwapempherera maminiti pang'ono apitawo madikoni amenewo, ndikumva kumbuyo uko umboni pakhomo kuchokera kwa matrasti, momwe kuti ndi mtima umodzi inu nonse muliri. Tsopano zikhalani mwanjira imeneyo. Tsopano inu mamembala muzima ndi matrasti awa, madikoni ndi abusa, ndipo muzikumbukira pamene inu muzika izi pamodzi, muzikumbukira kuti ndi ntchito ya ngerekezi kuonetsetsa kuti izo zasweka. Tsopano zakhala nthawi zonse ndipo zidzakhala nthawi zonse, koma inu muzima ndi apa udindo anu, ndipo zimenezo ndi zimene ndimati ndinene. Ndiyeno ndili nachonso china, china chake cha pabolodi la zolengeza mawu uno za msonkhano wa mabodi ndi ulamuliro wawo, ndipo izo zidzakhala pabolodi la zolengeza. Ndipo ine ndili ndi cholembedwa cha mbale Robertson, yemwe ndi wapampando wa matrusti. Ndiyeno ndili ndi cholembedwa cha mbale Collins, ine ndikuganiza yemwe amakhala ngati wapampando wa gulu la madikoni. Ndipo tsopano maudindo onse awa anayikidwa mogwirizana ndi lemba, ndipo iwo ayenera kukhala ndi malamulo amamalemba azimene iwo ayenera kumachita. Chotero matrusti ali ndi udindo wawo, ndipo madikoni ali ndi udindo wawo, wotsogolera Sunday school ali ndi udindo wake, ndipo mbusa ndiye mutu wa gululo. Tsopano chilichonse cha izi chili ndi zinthu zofanana, ndipo ine ndikuganiza kuti msonkhano wanu suyenera kukhala pamodzi, koma uyenera kumakhala ofesi iliyonse payokha chifukwa madikoni alibe kanthu koti azinena kwa matrustee kupatula ngati atakhala ndi zina zoti apereke kwa iwowo ndipo mosemphanitsa matrustee amayang'anira chuma ndi zinthu za panyumbayi iwo alibe chochita chilichonse ndi madikoni madikoni ndi apolisi yampingo ndi othandizira kwa mbusa ndiwo matrustee ndi omwe ali eni ake akatundu yense matrustee alibe chochita ndi mathero auzimu aizo ndipo dikoni alibe chochita ndi mathero azachuma aizo chotero ziyenera kukhala ndipo oyang'anira sunday school amakhala pa sunday school yake chotero ine ndaziremba chonsezo zitayikidwa kuti zikakhale pa bolodi la zolengeza ndipo kenako ife tidzatenganso tidzayika muferemu chiphunzitso chimene mpingo umayima nacho ndipo tidzachika icho muferemu kuno mutchalitchi chimene ife timayima nacho mfundo chiphunzitso cha mpingo tsopano kuti tikhale mpingo ife tiyenera kukhala ndi chiphunzitso ife sitimatemberera chikhomo chilichonse ndi kuti ife timangopita mpaka apa ife timapita kutali basi ndi chanjano ndi aliyense kumene mulungu angatilole ife kupitako mumalemba ake ndi anthu ndipo tsopano muzimamatirana pamodzi muzikhala amgwirizano umodzi mtima umodzi ndipo muzisunthira chitsogolo kwa mulungu umu ndi mmene mulungu amafuna kuti ife tizichitira tsopano tiyeni tipemphere ndipo kenako titsegule mawu
o precious lord we are now
o ambuye wofunika ife tili tsopano pafupi kuyandikira mawu auzimu kapena kuwerenga kwa mawu awa mulole mzimu wanu woyera utanthauzire kwa ife zomwe ife tikuzisowa ndipo mutilole ife tiyankhule ambuye ndi kuchita ndi kukhala moyo wodziwa kuti ife tonse ndife ana anu mwachisomo monga inu mwatiitana ife mulole pakhale chiyanjano mu mpingo uno poona kuti ife tatsala pang'ono kutuluka mukusuntha kwina kwakukulu ife tikumverera zakubweretsa atumiki ena kupita kuminda komwe ngati inu mudzanditumiza ine kumadera osiyanasiyana a dziko lapansi kumeneko kuti ndikakhazikitse chikhulupiriro ndi kukhala nayo mtumiki woti wakonzeka ndi wololera ndi wophunzitsidwa kuti azipitiriza ndipo mulole chikhulupiriro chimene chinaperekera kamodzi kwa woyera chimene mochilimika tikuchiyimirira chikhale mkombero kuzungulira dziko lapansi lerekaniza mbuye mulole mulu waung'ono wa maudzulu monga izo zinali tsiku lina pamene ife tinkawopereka iwo kwa inu mulole padzauke tchalitchi pano ambuye kuti kutuluka kuchokera mmenemo mudzapita atumiki ndi alaliki ndi aphunzitsi ndi amishonali kumadera onse a dziko ife tikupempha mawa uno dalitso lapadera kwa mʼbale wathu ndi mlongo striker amene akuvutika tsopano koma ife tikudziwa kuti ife tonse timayesedwa mayesero awa mwana aliyense amene amabwera kwa mulungu amayenera kulangidwa kuyesedwa ndipo ngati ife tingagonje mopheka ndi kubwerera mbuyo ndiye ndife ana apathengo ndipo sati ana a mulungu mpatseni mʼbale ndi mlongo striker nyonga ndi mphamvu kuti azikakamira kumalo awo a ntchito ngati iwo angamachite kupemphetsa chakudya chimene akudya mulole dzanja lanu la mdalitso likhale pa iwo pakuti ife sitikudziwa ayi koma izo zikhoza kukhala kudzera mukuyesetsa komweko kuti inu mungayisonyeze mbadwa ya ku Africa chimene Khristu weniweni ali perekani izi ambuye tsopano mulole izo zonse zikachitidwe monga mwa chifuniro chanu dalitseni mbusa uyu mbale Neville ife tikupemphera ambuye kuti inu mumupange iye wolisha wa gulu la nkhosa monga inu munachitira mbuyomu ndipo sitikumuyiwala mkazi wake wokondedwa wang'ono amene akudwala kwambiri ndani akufuna kumusiya mbale Neville ndi gulu limenelo la ana wopanda mayi koma ife tikuyima ndi kuyika mwachikhulupiriro magazi a Yesu Khristu pakati pa mdani ameneyo ndi mulongo wathu mulole mzimu wanu ambuye ukhale waukulu pa iye podziwa kuti akazi onse anadzozedwera kuti aziyenda kudutsa mchigwa ichi cha mdima wa mʼbado uno koma ife tikupemphera kuti inu mukhale naye iye adalitseni ana ang'ono amenewo iye akhala wa manjenje tsopano ndi odandaula koma mulole mzimu woyera uzikakhala pa khomo la chifundo nthawi zonse kwa banja limenelo Daritsani gulu latu la matrustee, mbale watu Udu, ndi mbale watu Egan, mbale Robertson, ndi ena onse wa mbuye, madikoni, matrustee, ndi onse, omwe yari oyanjana nao mumpingo, ife likupemphera mbuye, kutinu mwalole iwo, azitumikira nthawi yawo. Ndi chiyero, ndi chirungamo. Adalitseni iwowo ambuye amene anatumikira munthawi zakale. Ndipo ife tikupemphera kuti inu mupitirize kukhala ndi ife tonse, kuti tizidziwika ngati mpingo wa umodzi ndi mzimu ndi chikondi cha ambuye. Ife tikupemphera tsopano kuti inu mugawire kwa ife mawu, monga mwachosowa chathu pamene ife tikuwerenga kuchokera mu mawu anu olembedwa. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu, amen. Ndipo popemphera ine ndimaganiza pamene ife tinali kudalitsa kapena kupempha madalitso amakono athu, gulu lathu latsopano la matrustee ndi ena otero, ine ndinali kuganiza za mʼbale wathu Freeman ndi mʼbale Disman, ndiwo amene akhala apa, amene anatumikirapo bwino mʼmbuyomo. Ndipo ife tikufuna kukhala othokoza kwa Mulungu chifukwa cha utumiki wawo wokhulupirika. Ambuye nthawi zonse azikhala nawo iwo kuti aziwadalitsa iwo ndi kuwathandiza iwo. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge ndisanati, ndingokumbukirani tsopano bolodi la zolengeza ndi zina zotero ndi misonkhano imene ikubwerayi. Ndipo ndife okondwa kukhala nafe mawa uno chabwino. Ine ndikhoza kunena izi monga chonchi, mwamuna yemwe wakhala wofunika kwambiri kwa ine mʼmbuyomo, ndiponso wofunika tsopano, mʼbale wabwino Fred Southman wochokera ndi mkazi wake ochokera ku Saskatchewan, Canada, amene ali kuno kudzakhala nafe mufuko lathu mlendo, koma muchiyanjano chathu, mʼbale wokondedwa, mʼbale Fred Southman wakhala pamenepoyo. Iye amandiyang'anira ine misonkhano yokopa anthu pamene ndinali ku Canada. Ndipo mʼbale wina wofunika amenenso kale anali wa ku Canada, yemwe anali wa malonda, ndipo akhoza kutsimikizira kwa dziko kuti simungathe kupereka kuposa Mulungu. Iye ndi bwenzi lake anakhazikitsa bungwe la ndalama zomangira malo kapena utumiki wa mayiko akunja, bungwe. Ndipo iwo anandiyitanira ine ku Auckland kumsonkhano, ndipo anati iwo anali ndi ndalama, iwo akanathandizira zonse mu bungwe lawolo. Mʼbale Fred ndi ine tinayesera zimenezo pa ndalama zina zimene mʼbale Fred anali nazo, zimene ine sindikanazitenga ngati zandekha. Kotero ndiye ife tinaganiza kuti tizipereka izo kwa anthu aku Canada, ndipo osatenga ngakhale chopereka, koma izo sizinayende bwino. Misonkhanoyo inali yabwino, koma chifukwa ife sitinatenge chopereka, ine sindikusamala kachali chicho mtengo wake ndi madola mabiliyoni zana, inu mumakhalabe ndi ngongole ya izo kwa Mulungu kuti mutenge chopereka. Ilo ndi gawo la kupembedza. Ndipo inu mukamubera zimenezo, monga momwe ine ndakhala wotsutsana ndi ndalama ndi zinthu monga zimenezo, ine ndinapeza kuti pamene munthu walakwitsa, iwe ndi bwino uzivomereza kuti walakwitsa, chifukwa mʼbale Fred ndi ine ndinaziona izo zikutuluka osati zabwino kwambiri. Ndipo mʼbale Borders pamene ine ndinamusiya mʼbale Fred ndikubwera uko kwa inu ku Auckland, ine ndinati musachite zimenezo, inu mungoyendetsa mbale ya chopereka ndi kutenga chopereka, ndipo chilichonse chomwe chili mukachike icho mu bungwe lanulo kwa msonkhano wina kwina kwake. Ndipo misonkhano isanatseke, mʼbale Boda ndi azizi zake anabwera kwa ine, ndipo anati zonse zimene tinayika mu msonkhano zalipiridwa kale. Ndiyeno masiku angapo apitawo, iye anapanga makonzedwe a msonkhano ku San Jose, California, kumene iye anali nayo ina, ine ndikuganiza mipingo 60 kapena 70 mchigwamo, ya zikhulupiriro zosiyanasiyana zonse zikugwirizana. Tinali ndi msonkhano wodabwitsa, ndipo tikubwererakonso Novembala, ndife okondwa kukhala nanu ndi ife. Mʼbale Borders ndi mʼbale Fred akhala kumbuyo uko, ndipo amuna awa ali alendo mwina mwake kwa inu nonse, koma iwo akhala bale ofunikira kwa ine kunja mʼminda kumenyanirana moona mtima chikhulupiriro chimene tikuima nacho. Mulungu akudalitseni inu mʼbale, ndife okondwa kukhala nanu mawa uno mukachisi wang'ono wakale pano. Alibe zochuluka zoti muyang'anepo, koma pali china chake pano chimene ife tikudziwa kuti Mulungu amakhala kuno, inu mwaona. Kotero ndife okondwa chifukwa cha izo. Ndipo alipo abale ena ofunika ngati ine ndikanakhala nayo nthawi yoti ndiwatchule, amene ali ndi iferero. Sopano ine ndikuyembekezera ndipo ndikupemphera kuti masiku angapo otsatirawa Ambuye akalola. Ine ndikufuna kupita ndikumverera kutsogozedwa. Ine sindinapange kulengezako. Msonkhano wotsatira ku Ohio ukakhala ndi mbale Sullivan pabwalo la msasa mkati mwa nthawi yachifupi ndi pafupifupi mayilosi 100 okha kumtunda kumeneko. Ine ndikuganiza Jane. China chake chonga icho, ukakhala ulendo wabwino, inu simunakonzekere chuti chanu, ngati Ambuye apitiriza kutitsogolera ife. Munthu wabwino kwambiri, ndipo ife timamuyamikira mbali Sullivan, mochuluka kwambiri. Basi, iye ndi meya wa mzindawu. Iye anali chabe meya wakale, ndipo basi waku Kentucky wachikale. Ndizo zonse zimene ine ndinganene za iye. Amene ine ndinakumana naye iye tsiku lina. Ife donse tinaleredwa kumusi uku mapiri a Kentucky. Iye anati kwa ine, kodi iwe ukadavalabe asafeti dawako pakhosi pako bili. Tsopano inu mukudziwa momwe alili Kentucky. Tsopano tiyeni titembenuzire mu alibe kunyozetsa abale anga aku Kentucky pano mbale Jeffries ndi ena otero. Ndine waku Kentucky nanenso inu mukudziwa. Ine ndikuza ni mchindu mozi chimene ife tiri. Ife sitiri aku Kentucky. Kapena nso ndife Achimerika, ndife amwenda njira ndi alendo, ife tikufuna funa nzinda uli mkudza. Sobano kwa kuwerenga, tie nitiwerenge kuchokera mu buku la Exodo, koma mini tipangono. Ine tikufuna kuti ndiwerenge kuchokera kumutu wa 23, ndi ndine ya 20 mpaka ya 23 kuphatikiza. Ndipo ine ndikufuna kuti nditenge mutu mawa uno kuchokera monga uwu wa ulukani. Kuomboledwa kwa thunthu. Ndipo ine sinditalikitsa kuyankhula. Tsopano pamene ine ndinali kuyembekezera kuti inu mutembenuzire kubukhu lanu ndi mutu. Taona ine nditu mangero akutsogolere iwe, kusunga iwe panjira, ndikuza kufikitsa iwe pa malo pomwe ndakonzeratu. Umusamalire iye, uzimvera liwu lake, usakamukwiyitse iye, pakuti sadza kukhululukira zolakwa zako. Popeza dzina langa lili mwa iye, ine ndikutsimikiza kuti osonkhana kumudziwa yemwe ngero uyu anali. Dzina langa lili mwa iye, ndipo ngati iwe udzatero ndithudi kumvera liwu lake ndikudzachita zonse zimene ine ndikunenazi, ndiye ine ndidzakhala ndani wa adani ako, ndipo ndidzasautsa okusautsa iwe. Pakuti ngero wanga adzakutsogolera iwe ndipo adzakufikitsa iwe kwa Aamori, Ahiti, Aperezi, Akanani, Ahivi, ndi Ayebusi. Ndipo ine ndidzawadula iwo. Ambuye adalitse mawu ake pamene ife tikuyankhula tsopano kwa miminiti pang'ono ngati inu mupemphere. Ine ndimaganizira pa phunziro ili la kuwomboledwa kwa thunthu. Mpingo wakhala uli mu mwa anthu ochepa. Iwo nthawi zonse udzakhala uli mwa mamembala mpaka Yesu adzabwera. Koma iwo ukukhala pansi pa mwayi wake wopatsidwa ndi Mulungu. Ngati ife tikanangodziwa uwu ndi mpingo wa Mulungu wamoyo. Wosati Branham Tabernacle, koma Branham Tabernacle ali gawo chabe la iwo. Kulinso mahema ena oterowo kudutsa mdzikoli. Mbale Snelling usikuno, ali ndi msonkhano wa ubatizo. Ine ndinayiwala mbale Katisa, ndiuza ine kuti ndilengeze izo. Kapena ndiuza ine dzulo, anali akuchita izo. Iye akukhala ndi utumiki wa ubatizo. Ndipo ngati aliyense pano sanabatizidwepo, komabe bwanji. Mbale Snelling angakhale wokondwa kuchita zimenezo sikuno. Ameneyo ndi Holiness Tabernacle ku Utica, ndi mbale Junior Jackson mu New Albany. Ndipo kuli mipingo yambiri yotereyo kudutsa mdzikoli. Koma ife tonse tikukhala zikuoneka ngati kumbali yogonjetsedwa mochuluka mocheperapo. Ine ndinamumva mbale Neville akulengeza mawa uno kumbuyo uko kuti izo zinakhala ngati zinabwera malingaliro anga kuti anthu mooneka akuchoka kuchiwombolo. Izo zikuoneka ngati kuti ndi china chake kuti anthu achiona icho chotero iwo akungochita njira icho kumbali imodzi. Ko chabwino Mulungu akhoza kuchita zimenezo, koma simene akuzitengera.
Tsopano Mose pamene iye anayitanidwa ndi Mulungu, iye anali kwathunthu mneneri wamphumphu. Pamene Mulungu amutuma munthu kuti akachite chilichonse, iye amamupatsa zida zokwanira ndi chilichonse chimene iye angachifune. Ngati Mulungu amuyitana munthu kuti akhale mlaliki, iye amayika china chake mwa iye kuti azilalikira nacho. Ngati iye amuyitana iye kuti adzakhale mphunzitsi, iye amayika china chake mwa iye kuti azidzaphunzitsira nacho. Ngati iye amuyitana iye kuti adzakhale mneneri, iye amayika china chake mwa iye kuti azidzaona masomphenya ndi kuti adzakhale mneneri. Mulungu nthawi zonse kwathunthu amampatsa zida munthu wake. Ndipo ndicho basi chimene iye anachita pamene iye anamtuma Mose kupita ku Igupto. Iye anamulera iye mwanjira ina yake, ndipo iye anamuphunzitsa iye mwanjira ina yake, ndipo iye anamuumba iye, ndipo anamupanga iye, ndipo anamukonza iye. Iye atatha kumulonjeza Abrahamu zaka 100 zambiri mbuyomo, ndiye akanadzawapulumutsa anthu. Kenako iye anali akuganiza kuti akanadzamupanga Mose monga mmene Mose anapangidwira. Mose anali mneneri wathunthu, ndiyeno pokhala mneneri wathunthu,
then, just like you, if you are a Christian, God don't
mozi mozi monga ngati inu ngati ndinu mkristu, Mulungu samapanga Kristu atheka. Mulungu amapanga Kristu amphumphu. Mulungu samapanga lariki atheka, koma mlariki akhoza kukhala watheka. Ndipo Mulungu amawapanga ana ake a Kristu, koma nthawi zina iwo amakhala akhristu atheka. Koma icho si cholinga cha Mulungu kuti iwo azikhala mwanjira imeneyo. Ndi njira zawo zomwe zimene zasakanizidwa ndi dongosolo la Mulungu la moyo wawo, ndipo ndi zomwe zimawapanga iwo momwe iwo alili. Mulungu samafuna kuti iwo akhale akhristu atheka kapena alaliki atheka, kumanyengerera mbali zonse zonse. Kapena iye amafuna kuti iwo azima kwathunthu pakati. Tsopano Mose, Mulungu anali akamupanga iye mneneri wamphumphu kwa chiwombolo chathunthu. Ndipo Mose anadzipereka kwathunthu mʼmanja mwa Mulungu. Chifukwa chake zinamupanga iye chimene iye anali. Iye anali wamphumphu kwambiri mwa Mulungu, mpaka Mulungu amakhoza kumudalira iye. Ine ndikudabwa mawa uno monga akhristu. Ngati ife tadzipereka chifuniro chathu chomwe ndi kudzipereka tokha kwathunthu chotero kwa Mulungu, mpaka Mulungu akhoza kutidalira ife malo amene iye watiyikapo ife. Ine ndikudabwa mawa uno za ine mwini, ngati ndingakhale wodzipereka kwambiri kwa Mulungu, mpaka Mulungu kumakhoza kumandidalira ine. Kumakhoza kumamudalira mbale Neville, kumakhoza kumadalira gulu lathu la matrasti, gulu lathu la madikoni, kapena mamembala athu a mpingo wathu. Ife tonse tili nawo malo, ndipo ife tili nayo ntchito. Mtumiki ali ndi malo a ntchito kuti azima ndi kumalalikira chuma chosafufuzika cha Khristu popanda kunyengerera. Ngati iye wayitanidwa kuti adzakhale mlaliki, iye sangalekelere chinthu chimodzi pa munthu mmodzi. Ngati iye anayitanidwa kuti adzakhale mlaliki, ndipo membala wa mpingo, iye wayitanidwa kuti adzakhale membala wa gulu lina lake ili, iye sangamanyengerere. Ngati mpingo umakhulupirira kuti siliyenera kumachita juga, iye kuti membala ameneyo sayenera kukhudza mpukutu wa makadi, ife silimakhulupirira mukumwa. Iye ayenera azitembenuza mutu wake kwathunthu kuchotsa kukumwako. Ngati ife sitikhulupirira mukuchita juga kapena kusuta, membala wa mpingo uno sayenera nkomwe kukhudza chinthu choterocho. Mulungu amapereka chiwombolo chathunthu Pamene ife
ya
zachita izo ngati ife tidzadzipereka tokha kwa thunthu kwa iye ngati ife tidzadzipereka tokha kwa thunthu mʼdzanja lake ndiye kuti Mulungu akhoza kumakhala mwa ife Khristu chiyembekezo cha ulemerero iye akhoza kudzinyezimiritsa yekha kwa ife pamene tidzichotsa tokha pa njirayo ndiye maganizo athu adzakhala maganizo ake kodi inu mungaganizire Khristu kuti angamasute ndudu kodi mungaganizire Khristu kuti angamamwe kapena kusewera makadi iye ngati mzimu wanu uli gawo la mzimu wake iye akufuna kuti ukhale pakuvomereza kwanu koma inu mumamulola njerekezi kuti azibweramo ndi kudzatenga ulamuliro ndipo nthawi zonsezo mu mtima mwanu pansi mwakuya inu mumadziwa kuti mukulakwitsa pamene inu mukuchita zinthu zimenezo ndipo pamene membala mmodzi ayankhula motsutsana ndi membala winayo inu mumadziwa kuti izo nzolakwika inu mumalamulidwa kuti muzipemphererana wina ndi mnzake osati kunenana wina ndi mnzake koma kukondana wina ndi mnzake ndipo ngati wina wagwa tiyeni timudzutse iye timuthandizire iye tsopano izo zimatipanga ife gulu logwirizana la okhulupirira tsopano pamene ife sitimvera zimenezo ndiye kuti ife sitikumumvera Mulungu ndipo ife tikumukwiyitsa Mulungu ndipo chotero mpingo wathu anthu athu sangakhoze kuchita bwino mpingo sungakhoze kupitirira ndi chifukwa chakuti ife tili osagwirizana pamodzi monga Yesu ananena chotupitsa pang'ono chitupitsa mtanda tsopano ngati gulu la mpingo kapena monga a madikoni angabwere ndi kudzanena kuti tinali ku timaganiza kuti timange kachisi watsopano ngati imeneyo ili voti ya madikoni ndipo matrasti afunsidwa ndipo iwo alibe ndalama zoti achitire zimenezo ndiye iwo ali ndi pologalamu ya zomanga monga momwe ife tili nayo ikugwira ntchito pakati pano ndipo kenako amazitengera izo kwa omvetsera onse monga ife tiyenera kukhalira mpingo onse pokhala wochita mwaokha ndiye ngati mpingo uvotera kachisi watsopano ndiye ife tonse tiyenera kugwirizana limodzi pomanga kachisi watsopanoyo kunena zoona ine mwini pamene iwo ankayankhula za kachisi watsopano kwa ine ine ndinali wotchutsa lingalirolo kukonkulondola ine ndinati ife sili kusowekera kwenikweni kachisi watsopano ine mwina mwake ndikhala ndikuchoka kuno posakhalitsapa monga ambuye ngati chimene iye wandionetsa ine chiti chichitike kodi ife tikufuniranji kachisi watsopano ife tilibe ndalamazo ndiye ine ndinabwera kuno ndipo ndinamverera kumverera kwa mpingo kuti mpingo mwaunyinji umaoneka kuti ukumufuna iye ndiye kodi ine ndinachita chiyani ine ndinapereka nsembe maganizo anga omwe ndipo ndinadzalowererana ndi mpingo zedidi tiyeni tichite zimenezo ngati umo ndi momwe ife timachitira mayere umo ndi momwe zinaliri mu nthawi ya baibulo momwe mpingo unkachitira mavoti a kuchita kwa paokha magulu a anthu iwo amabwera pamodzi mumodzi muli mphamvu chotero choncho ine ndinati ndithudi ngati umo ndi mmene mpingo ukufunira ngati ndi chimene Mulungu akufuna iye ali ndi ulamuliro wochuluka kuti avote pakati pa gulu lonse la anthu kuposa momwe iye alili kwa ine ndilibe masomphenya kuti ndinganene kuti zisakhale chomwecho chotero ife tinagwirizana ndi mpingo ndipo tinasuntha ndi mpingo ndipo ine ndili pambuyo pa iwo kuchita zonse zimene ine ndingakwanitse mwaona kuti ndiuthandizire mpingo chimenecho chiyenera kukhala cholinga cha mkhristu aliyense ndi munthu aliyense mu mpingo ndi zoti zitiyanjanitse tokha ndi kumamatirana pamodzi chilichonse chimene mpingo wavotera ndi chimene ife tiyenera kuima nacho ndiye tinene mwachitsanzo ndikufuna kusintha china chake mu mpingo chabwino ndiye ngati matrasti akufuna kutero iwo wina wake akufuna kutero madikoni iwa akufuna kusintha china chake. Izo zimabwera pamaso pa mpingo, mpingo ndiye palimodzi. Ndipo ngati lathu, ngati lingaliro lathu pano likuoneka kuti ndilosiyana pang'ono ndi zomwe mpingo onse wanena, tiyeni tizipereka nsembe lingaliro limenelo, chifukwa ndiyo njira yokhayo imene tingayimire ogwirizana. Ndipo ngati mpingo uwu ungamapitirire momwe inu mukuchitira pakali pano ndi kukhala oyanjana pamodzi, Mulungu adza ndi zombanda malire zimene Iye ati adzachite. Ngati tidzakhala omamatirana, ife tiyenera kumamatirana limodzi. Umo ndi mmene tikufuna kumakhalira amphumphu kwambiri wina ndi mzake, ndiyeno amphumphu chomwecho manja a Mulungu. Ndiye tiyenera tizikhala ndi mwamuna yemwe ife tikumukhulupirira kuti amalalikira mawu a Mulungu. Ngati mwamunayo sakuchita zimenezo, ndiye mupeze wina amene amachita zimenezo. Umo ndi mmene tiyenera tiziyimira. Ngati gulu la matrustee silima ndi zomwe zili zolondola, ndiyendi ntchito yanu kusankha munthu amene angayimira chimene chili cholondola. Ndiyeno pamene muchita zimenezo, muzikhala ndi zimenezo zili ndi inu. Muzima ndi zimenezo, ndipo tonse palimodzi, ife tiyimira chinthu chimodzi ndicho Mulungu. Ngati membala alakwitsa, musamutaye Iye. Muthandizireni Iye, mutsutseni Iye. Muzibera pamodzi, muzimvetserana wina ndi mzake. Ndiye chimene lemba limanena. Pamene tilakwitsa, tiyeni tizipita pamaso pa Mulungu. Tisanapite kwa Mulungu, ife tiyeni tizipita pamaso pa munthu yemwe tamulakwirayo. Ine ndinangoyenera kuchita zimenezo, ndipo ine ndikudziwa kuti ndinalakwitsa. Ine ndinanama, ndinapangitsa mkazi wanga kunama. Ine ndikukhulupirira, ine ndinakuwuzani zimenezo. Uno kuchalichi anali masiku angapo wosalikale kwambiri pakhala pafupifupi masabata siki sapitawo oyimira mirandu anandidopetsa ine kwambiri pakufufuza uku mpaka ine sindimadziwa nkomwe kumene ine ndinali. Ine ndinali nditangopita ku nyumba kuchokera ku ofesi kukadya chakudya cha madzulo, ndipo nambala ya foni yanga inalira. Ndipo meda anapita kukayankha foniyo. Iye anayika dzanja lake pa iyo anati, ndi oyimira mirandu kenanso. Ine ndinati, sindingathe kupirira madzulo ena. Mutu wanga ukukhala ngati ukusololokamo. Ine ndikubalalika malingaliro. Akungondikokera ine mbali iyi ndi mbali iyo ndi mbali iyi. Ine ndinati, sindingathe kupirira izo. Ndipo ine ndinalumpha mwamba ndipo ndinati, auze iwo kuti ine sindili muno. Ndipo ndinathamangira kuseri kwa nyumba. Pamene ine ndimabwerera, meda amakhala wosamala kwambiri ndi zinthu zimenezo. Iye anakumana nane pa khomo akulira mwatheka. Iye anati, iyu kodi chimenecho chinali chinthu choyenera kuchita? Iwo kudziwa momwe iwe uliri, ine ndikudziwa momwe ine ndiliri. Ine ndinati, zedidi, ine sindinali muno nthawi imeneyo. Ine ndinadziwa kuti Mulungu anali atanditsutsa ine chifukwa cha izo. Ine ndinati, ine sindinali muno nthawi imeneyo. Anati, koma iwe unali muno pamene Iye anayimba telefoniyo. Madzulo amenewo ndinapita kukapempherera mwana wodwala. Ndipo ine ndisanachoke mnyumbamo, foni inayimbanso. Ndipo Joseph wang'ono anathamanga nayakagwira foniyo, ndipo anati, adati, mukufuna ine ndiwawuze kuti inu simuli muno? Mukuona momwe tchimo limawonongera, lingadzakhale banja lotani limenelo pa mapeto pake? Yohane woyamba mutu wa 5 ndi ndime ya 21 amati, ngati mitima yathu sititsutsa ife, ndiye kuti tikhala nacho chidaliro mwa Mulungu. Koma ngati mitima yathu ititsutsa ife, ife tingakhale nacho bwanji chidaliro mwa Mulungu? Ife tikudziwa bwala ngati ife tili ndi tchimo lomwe silinaululidwe, Iye sadzativa konse ife. Izo ndi zamphamvu, koma izo mpingo umazisowa zinthu zimenezi. Kenako ine ndinayamba kumupempherera mwana uyu. Ndipo pamene ine ndinayamba kuyika manja anga pa Iye, Ambuye anandidzudzula ine ndipo anati, iwe unanena bodza, iwe siuli woyenera kumupempherera mwana ameneyo. Ine ndinapotoloka kuchoka kwa bamboyo. Ine ndinati, Bwana, inu ingodikira mpano. Ine ndi china chake choti ndikakonze. Ine ndinamwimbira woyimira milanduyo, ndipo ndinapita ku ofesi. Ndinamuyitanira Iye mkati. Ine ndinati, taonani Bwana, ine ndinanena bodza, ndinapangitsa mkazi wanga kuti aname. Iye anati, ine munalibe mmenemo. Ndipo ine ndinathamangira kuseri kwa nyumba. Ndipo ine ndinavomereza izo, ndipo ndinamuza Iye za izo. Anadzukapo ndipo anadzayika manja ake pa phewa langa. Iye anati, bale Brana, ine nthawi zonse ndakhala ndi chidaliro mwa inu, koma ine ndili nacho chochuluka kuposa kale lonse tsopano. Munthu, iye anati, amene amakhala wololera kukonza zolakwika zake. Ine ndinamuza iye ndinati, ine ndinamba kupempherera mwana, ndipo Ambuye amangonditsutsa ine mumtima mwanga, chifukwa ine ndimadziwa kuti ine ndinali ndidachita cholakwika. Ndenako tsiku lotsatira mkazi anga anati, ukupita kuti? Ine ndinati, kumphanga langa. Ndipo ine ndinapita kumphanga langa kuntunda kwa Charlestown, kumene ine ndakhala ndikupitako kwa zaka. Ine ndinakalowa mmenemo, ndipo ine ndinapemphera tsiku lonsero. Oh Mulungu, musati mundilole ine kuti ndichitenso chinthu ngati chimenecho. Inu mundikhululukire ine Ambuye, pakuti pamene ine ndinayamba kuti ndiike manja anga pa anthu odwala kuti ndipemphere, ndiye ine ndinatsutsidwa ya mafiriko loko madzulo ndinatulukako kuti thanthwe lalikulu lomwe lili kumeneko. Ndipo ine ndinafika pa thanthwe limenelo, ndipo ndinali kuyang'ana mwamba chakummawa ndi manja anga mwamba ndikutamanda Ambuye. Ndipo munali basi chete mmenemo, ndipo ine ndinati, Ambuye, ngati inu mudangoti nthawi ina inu munadutsa pafupi ndi Mose. Ndipo iye anati, zinali pamene inu munali naye iye mumphanga ya thanthwe, ndipo zinaoneka ngati msana wa munthu. Ine ndinati, kodi inu mungakhoze kuchita izo kachiwiri? Ambuye, ndiloleni ine ndidziwe kuti ndakhululukidwa. Ndipo ine ndinati, ngati inu mundithandiza ine ndikubwera malingaliro anga. Ine ndinati, Ambuye, ine sindine wamphamvu kwambiri mmaganizo chifukwa ine ndilibe maphunziro. Ine ndinati, ndipo ine ndikuyesetsa kuti ndizikutumikirani inu. Inu mukudziwa mtima wanga. Ndipo sindinati, ine sindimayenera kuchita zimenezo, ine sindimatanthauza kuti ndichite zimenezo. Mutu wanga umangomvelera ngati ukusolokamo. Ndinali wamanjenje kwambiri, ndipo ndinachita zimenezo nkukhudza kwambindi pamene Satana anandigwira ine. Ine ndinati, ngati inu mwandikhululukira ine, ndiloleni ine ndikuoneni inu ndiye Ambuye, Mulungu pokhera woweruza wanga. Kumbali yanga komweko kamalo kanang'ono mtengo kanayamba kumvulumvula ngati mphepo. Ndipo iyo inabwera mbali momwe mwambanga kumene ine ndinali, ndipo inapita kudutsa mitengo. Oh mbale, mtendero umene umadutsa kumvetsa konse unasesa pa ine. Ndipo ine ndinafuula, ine ndinalira, ine ndinakuwa. Ine ndinadziwa kuti machimo anga akhululukidwa. Maona, ine ndinachotsedwa mchiyanjano ndi Mulungu. Ine sindikanakhala nacho chiwombolo cha mwanayo. Ine ndipo tsiku lotsatira kumene unali mwamuna wochokera ku Chicago, yemwe anali munthu wotchuka mkatolika wotembenuka, kumene mavavu a mumtima mwake anali atatupa ngati chubu cha mkati chomwe chafufumitsidwa. Ndipo iwo anakhala kuyesetsa kuti awadule iwo kwa nthawi yayitali, anali ota kukatero. Ndipo iye samawaloleza iwo, potsiriza anapezeka kuti tiyankhulane zoyankhula nazo ife timakhala nazo izo mpaka titapeza chimene chafutacho. Ndipo bamboyo asanalowe nkomwe mkati, mzimu oyera unali utabwerera mbuyo kudutsa moyo wake. Ndipo unadzatchula china chake chimene iye anali atachita pamene iye anali mnyamata wakuguwa mu mpingo wa katolika. Iye anati, ndiyo choona. Anati, mukutanthauza kuti chimenecho chinali chonditsutsa ine? Ine ndinati, ndiwo mthunzi wokhawo umene ndikukhoza kuona mʼmoyo mwanu. Anabwerera ndipo anakamuwuza dokotala, anati, chabwino, sonkhanitsani zinthu tsopano, ife tikhala ndi operation. Adokotala anati, ife tiyang'anenso mu mtima. Ndipo pamene iye anayang'ana mmenemo, iye anati, inu simukusowa operation. Ugona, ngati mitima yathu ititsutsa, ife tikusowa kuwombolera kwa thunthu. Ife sitikufuna kukhala atheka mpingo. Ife tikufuna kukhala mpingo weniweni, kapena pasakhale mpingo konse. Ife tikufuna kukhala Khristu weniweni, kapena osakhala Khristu konse. Ife tikufuna kuwombolera kwa thunthu, kuzizolowesi zathu, kumachimo athu, kukuganiza kwathu koyipa, ndizochita zathu zoyipa, kukunyaranyaza kwathu chilichonse kimene ife tachita. Ife tikufuna chiwombolo cha thunthu, kuti pamene anthu akabwera mu mpingo uno kuti adzapemphereredwe, adzangokhala gulu laling'ono ili mwina mwake osapitirira 100 kapena awiri atakhala pano, koma iwo adzakhala kwathunthu mʼmanja a Mulungu. Ndipo pamene ife tipemphera, ndiye Mulungu adzamva kuchokera kumwamba. Mulungu akufuna wina wake yemwe iye angakhoze kumugwira mʼmanja mwake, wina wake yemwe anganene kuti ndili nacho chidaliro mmenemo. Ine ndikhoza kumutumiza uyu wantchito wanga wodwala ku Branham Tabernacle ku Jacksonville. Ndipo gulu la anthu limenelo ndilomvana china chaga chikachitika chabwino taonani zimene iye amatichitira ife muchikhalidwe chimene ife tirimochi kodi iye angachite chiyani ngati ife tidakhala amtima umodzi ndi omvana njira yokhayo imene ife tingachitire zimenezo ndi kugwirizanitsa mitima yathu pamodzi ndi chikondi chapaubale mvera akuluakulu ampingo ndi mbusa ndipo mbusa azimvera mulungu ndiye mulungu amagwira ntchito kudzera mwa mbusa kudzera mu bodi kumatsika mpaka mu mpingo ndipo onse pamodzi ndi thunthu limodzi ku ufumu wa mulungu kenako mulungu adzamva ife tikhala ndi gulu lomvana musalole kuti chilichonse chizikuvutitsani inu musamadabwe ndi chilichonse tsopano uwu ndiye mtundu wa munthu amene mulungu anamudzoza kuti akatenge dzikolo mose anali wathunthu iye anali munthu amene samanyengerera ngati pakhala zodyana ndi makangano ndi zina zotero iye samanyengerera ndicho chimene mulungu amachifuna ifeyo tsopano farao ankafuna kuvomereza anati mose inu nonse mukhoza kumapita ndipo koma inu muwasiye ana anu mbuyo kapena musiye zina za ng'ombe zanu mbuyo kuno umo ndi mmene ngerekezi amafuna mkhristu azikhalira kamabwera zikhala zabwino kuti inu mujoina mpingo koma inu musati mudzamukhululukire konse jonzi zidzakhala zabwino ngati inu mudzabweretse mozanu ngati mungathe kupita inu simukusowa kuti musiye kusuta kwanu kumamowa kwanu kunama kwanu kuba kwanu kupezera ena zifukwa kwanu miseche inu simukusowa kuti musiye zimenezo ingo joina ni chalichi koma mose sanali wonyengerera yankafuna chiwombolo cha thunthu iye anati ife sitidzasiya chibodwa chimodzi mbuyo ife tidzatenga chilichonse chimene chili chathu pamene ife tizipita kukapembedza ambuye umo ndi momwe mpingo oyenera kukhalira ife tidzatenga chilungamo ife tidzatenga chiyero ife tidzatenga mzimu woyera ife tidzatenga gulu lomvana pamene ife tikupita kuguwa ife tidzakhala gulu lenileni ife sitidzasiya kalikonse mbuyo ife tidzatenga chilichonse sipadzakhala chibodwa chimodzi chotsalira mbuyo kuno inu mukudziwa ndipo anthu akhoza kupemphera mwa njira imeneyo mpaka njerekezi angasowe kuti agonjere umo ndi momwe mose ndi gulu lake anachitira iwo anakafika kumeneko ndipo anakakhala pansi pa magazi inu munazindikira kufikira iwo anakakhala pansi pa magazi panalibepo chiwombolo cha thunthu mose iye mwini anali womvana ndi mulungu koma israeli sanali tchimo linali ikadalipobe ndipo iwo ankang'ung'udza motsutsana ndi mose ndipo iwo anati chifukwa chiyani wakuchita izi iwe kulibweretsera ife mavuto ambiri chifukwa farao anangochulukitsa njira zawo pawiri ndi zina zotero ameneyo anali mose iye anali kwa thunthu manja a mulungu wowombolera kwa thunthu kuchokera kuweta nkhosa kuti azikaweta nkhosa za mulungu iye anawomboledwa kwa thunthu iye mwini koma anthuwo sanali owomboledwa chifukwa panali pakadali kung'ung'udzabe pakati pawo usiku wina pamene mulungu analamulira kuti mwana wankhosa aphedwe woyimira khristu ndipo mwazi unamizidwa mu hisope amene ndi maudzu chabe awamba onyozeka ndi kuvaka pamwamba pa chitseko ndi pamphuthu ndi pamene israeli anadzakhala wowomboledwa kwa thunthu wopanga chibodwa chotsalira mbuyo zonse zomwe zinali zawo zinawomboledwa mabanja awo okondedwa awo ndi chilichonse chinawomboledwa pamene iwo anadzakhala kwa thunthu pansi pa magazi ndi pamene mpingo udzawomboledwe kwa thunthu pamene chilichonse chidzabwere pansi pa magazi pamene machimo anu adzabwere pansi pa magazi pamene kusuta kwanu pamene njuga zanu pamene kunamizira kwanu pamene kuba kwanu pamene kunama kwanu pamene chilichonse chidzabweretsedwe pansi pa magazi ndiye padzakhala chiwombolo cha thunthu inu mamulakwira wina wake kakonzeni izo inu simungazibweretse izo pansi pa magazi izo sizidzakhala inu simungazibweretse izo china chake sitingakuloleni inu kuti muchite zimenezo pamene inu mwini mudzakhale kwa thunthu mukadzabweretsedwa kwa thunthu pansi pa magazi padzakhala chiwombolo cha thunthu ndiye mudzakhala ndi ufulu wonga umene simunayambe mwaudziwapo mkale lomwe pamene chilichonse chidzabweretsedwa pansi pa magazi kubweretsedwa mogonjera ku ufumu wa mulungu pamenepo padzakhala chiwombolo chenicheni yesu anali kwa thunthu munthu kwa thunthu iye amakhoza kulira ngati munthu yanga kosa kudya ngati munthu. Iye amakhoza kutopa ngati munthu. Iye anali munthu kwathunthu, kwathunthu mu munthu wake.
And in his spirit he was completely, totally God.
Ndipo mu mzimu wake iye anali mulungu kwathunthu, kwathunthu. Kotero iye anapangitsa thupi lake kuti lizimvera mzimu umene unali mwa iye. Inu mukuona, yankayesedwa mwanjira zonse monga ife timachitira. Iye anali munthu wosati mngelo. Iye anali munthu. Iye anali ndi zilakolako ndi mayesero monga momwe ife timachitira. Baibulo linati, iye ankatero. Iye anali munthu wosati mngelo kuti sangayesedwe. A Hebrew 1 ananena kuti iye anali, a Hebrew 1:4 anati, iye anapangidwa wotsika kuposa angelo. Iye anali munthu, munthu kwathunthu. Nakuti Mulungu anamtenga munthu wathunthu kuti abweretsepo chiwombolo chathunthu. Ndipo iye anamudzaza iye ndi mzimu wake. Mzimu woyera unkakhala mwa iye mopanda muyezo. Ndipo iye ankayesedwa monga ife timayesedwa. Ndipo iye anali Mulungu kwathunthu. Iye anatitsimikizira iso pamene iye anaukitsa kufa. Pamene iye ankaimitsa chilengedwe, nyanja zokukuma ndi mphepo zamphamvu. Pamene iye ankayankhula kwa mitengo ndi zina zotero, izo zinkamumvera iye. Iye anali Mulungu mkatimo. Ndipo iye akanakhoza kukhala munthu, pakuti iye anali munthu. Koma iye kwathunthu, ndipo kwathunthu anadzipereka yekha monga munthu kupita mʼmanja mwa Mulungu. Kwa utumiki wa Mulungu.
And he is our example. We are men.
Ndipo iyeyo ndi chitsanzo chathu. Ndife amuna ndi akazi. Ifenso ndife a Khristu. Ngati iye ali chitsanzo chathu, tiye nafenso tidzipereke tokha kwathunthu manja a mzimu woyera. Kuti ife tikakhoze kukhala nzika za ufumu wa Mulungu. Iye anali munthu kwathunthu. Iye anali Mulungu kwathunthu. Koma iye anadzipereka ziwalo zake zachilengedwe kwa ake, ndi ziwalo zake zathupi, ndi maganizo ake omwe, ndi zochita zake zomwe, ndi zosamalira zake zomwe, ndi ine ndimachita zokhazo zimene ziwakondweretsa Atate. Ndi zimenezotu, kuwomboledwa kwathunthu kwa anthu. Ansembe ankabwera kwa iye, anthu akuluakulu. Ndipo ankati, Rabi wakuti ndi wakuti. Ndipo ankayesera kuti amupatse iye chiphuphu mu migirizano yawo ndi zipembedzo. Koma iye anawomboledwa kwathunthu chifukwa iye ankadalira mwa Mulungu. Kodi wamasalimo sananene kuti inu mudzamuwombola iye, pakuti iye wadalira kwathunthu mwa ine.
Mukuona,
ine ndidzamuwombola wokondedwa wanga kwa Agaru, chifukwa iye wadalira mwa ine.
Ulalina
pamene ife tidzafika kumapeto kwa ulendo wa moyo. Ine ndidzafuna za ine. Ine ndikudziwa kuti mudzafuna za inu. Ine ndikufuna kuti azanene kuti ine ndidzamuwombola iye mu nsagwada za imfa. Pakuti iye ankadalira mwa ine. Ine ndidzamuwombola iye kumanda pamawa wachiukitsiro. Kumuwombola kwathunthu iyeyo. Zonse moyo, thupi ndi mzimu. Chifukwa iye wadalira mwa ine.
All Jesus' works was complete.
Chido zonse za Yesu zinali za thunthu. Chili chonse chinali cha thunthu. Kwa thunthu. Kuwomboledwa. Iye anamuwombola kwa thunthu wakhate kukhate. Iye anamuwombola kwa thunthu mkazi wa nthenda ya magazi. Kuvuto lakero. Iye analiwombola kwa thunthu dziko kutchimo. Amene iye anafa pa tsiku la chitetezero. Iye anawombola kwa thunthu tchimo lililonse. Iye anawombola mpingo. Kodero palibe chifukwa chati ife tizikhala ngati wopanda chodalira anthu ife. Palibe chifukwa chati ife tizikhala m'malo ogonjetsedwa. Chifukwa iye anagonjetsa ngerekezi ndipo anatenga maulamuliro onse ndi zimphamvu. Ndipo anawagonjetsera iwo pansi pa mapazi ake. Ndipo iwo alibe ulamuliro pa inu. Ife a Khristu wodzazidwa ndi mzimu woyera. Ife sitikusowa kuti tizi kuti ngerekezi asitilamulira ife. Khristu anatiwombola ife. Chiwombolo cha thunthu. Anatiwombola ife kuzoipa. Anatiwombola ife kutchimo. Anatiwombola ife kuzizolowezi. Anatiwombola ife kuzolongolola. Anatiwombola ife kuzolaula. anatiwombola ife kumitundu yonse ya zinthu zonyansa. Iye anatiwombola ife kwathunthu ndipo anadzatika ife mʼmanja ake oyera chokwanira chiwombolo cha thunthu. Iye anawombola matenda athu. Iye anatiwombola ife kumatenda pakuti tili nacho chikalata cha umwini kwa izo. Haleluya! Pakuti anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa. Iye ndi mchiritsi wathu. Ndi chifukwa chake mkazi wosauka uja wang'ono wokuwala akuyesetsa kuti amusamalire mamuna yemwe ankamwalira ndi kansa. Iye anayenda kukalowa m'malo mukukhalapo kwa Mulungu. Iye anali ndi chikhulupiriro. Ndipo iye madokotala anali atachita zonse zimene iwo akanatha kuchita. Kotero iye anatsatira malangizo a Mulungu ndipo anawomboledwa kwathunthu. Ophunzira anali ndi chiwombolo chathunthu mwamtheradi, chiwombolo chathunthu chifukwa chiyani? Chifukwa iwo anali mwathunthu ndi kwathunthu odzazidwa ndi mzimu oyera. Pamene inu mwangokhala membala wa mpingo ndipo munagwirana chanza ndi abusa kapena ena munali ndi mtundu wina wake wachokuchitikirani chaching'ono, chakulumpha, kufula kapena kuyankhula malilime kapena china chake chinzake, ndipo mukadali ndi njiru mu mtima mwanu, machitidwe achilendo, kunena mabodza, kusuta ndudu, kusilira akazi, pali china chake chimene sinachitikebe. Pali china chake cholakwika, pakuti iye amene akonda dziko lapansi kapena zinthu za mdziko, chikondi cha Mulungu sichili mwa iye. Inu masocheretsedwa ndi zipatso zawo, inu mudzawadziwa iwo. Ife tonse tikufuna kulumikizidwa pamodzi ndi mzimu oyera. Chiwalo chilichonse chiyenera kukhala chomvana wina ndi nzake. Chikondi cha Mulungu chitatsanuliridwa mʼmitima yathu mwa mzimu oyera umatiyeretsa ife kuzosalungama zonse. Ife taomboledwa ku zinthu za dziko. Yesu anati, ichi anthu onse adzadziwa kuti ndinu ophunzira anga pamene mukhala ndi chikondi wina ndi nzake, pamene membala mmodzi amukonda membala winayo kwambiri mwakuti akhoza kumufera iye. Pamene chinthu chimodzi choyipa chiyambika dziko lakunja, ena akazi nkubwerapo kudzati tsopano taonani wokondedwa, zikadakukhalirani bwino ngati inu mukanachita izi kapena kuchita izo, kuvala izi kapena kuchita izo, kapena kuchita izi ndi kuchoka kwa gulu lija la oyera odzigudubuza kapena zina zotero. Monga choncho ife ndi omvana kwambiri ndi Mulungu. Inu mukuti chabwino mbale Branham ndi yesero lovuta, koma Kristu anafera choringa chimenecho, mdierekezi wagonjetsedwa. Ife tikufuna chiwombolo chathunthu. Ife tikufuna mpingo umene uli wangwiro ndi woyera, ndi wosayipitsidwa, ndi wotsukidwa mʼmagazi ya mwana wankhosa, ndi wodzazidwa ndi mzimu woyera, ndi zizindikiro, ndi zodabwitsa, ndi zozizwitsa, kupulumutsa kwathunthu aliyense. Wokondedwa Mulungu, inu simumatenga zinthu pokhapokha zitawomboledwa kwathunthu. Inu simungalandire nsembe yokhala ndi chirema pa iyo. Inu simungalandire konse pemphero limene lili ndi tchimo mʼmbuyo moyo wa munthu ameneyo. Inu simungakhoze basi kuchita zimenezo Ambuye. Inu simunachite izo mibado yapitayo, ndipo inu simungakhoze kuchita izo lero, koma nsembeyo iyenera ikhale yopanda chirema. Ambuye Mulungu, amene ife tikudzigoneka tokha pa guwa moyo woperekedwa nsembe, muchotse kwa ife, Ambuye, zilema zonse za tchimo. Ine ndikugoneka kwathunthu solo yanga ndi thupi langa ndi mphamvu zanga, kuyesetsa kwanga limodzi ndi mpingo uno, mawa uno pa guwa. Tiyeretseni ife ndi magazi anu, ndipo tikhululukireni ife kutchimo lililonse limene ife tachita, ndipo mulole mzimu oyera waukulu ukhale mwa ife molemerera, ndipo kukhalapo kwake kupite nafe kuchokera kukachisi uyu mawa uno, kuti ife tidzadziwe mwa ife eni kuti iye watikhululukira ife. Zikatero pemphero lidzakhala, mutikhululukire ife zolakwa zathu monga ife tiwakhululukira iwo amene atilakwira ife. Perekani izi Ambuye, mukhale inu pafupi ndi ife tsopano, idalitseni ife ndipo mutisunge ife mpaka tidzakomanenso pa msonkhano wa madzulo uwu. Mulore ife tibwere ndi manja oyera ndi mtima wangwiro kuti inu musadzatikane. Pakuti ife tikufuna chiwombolo chokwanira ndi chathunthu kwa chilichonse Ambuye chimene chingatileganitse ife kuti tisakhale kuwunika kwa dziko kandulo yomwe yayikidwa pamwamba pa phiri osati kuvindikiridwa ndi dengu pa iyo. Koma kandulo yomwe imakhala pa phiri imene ikupereka kuwala kuti izitsogolera mapazi a anthu njira yolondola. Perekani izi Atate, ife tikupempha izi mu dzina la Yesu ndi kwa ulemerero wake. Amen. Ine ndi mufunsa Doc. Ine ndikuganiza iye ali kumbuyo uko kapena mmodzi wa madikoni amene alipo kuti mpingo ukhoze kuwerenga izi. Doc, tabwera ukaike izi pa bolodi la zolengeza kuti mpingo uzione izo pamene iwo azituluka. Ndiyeno Mbale Collins ngati iye ali pano, kodi Mbale Collins ali muno, mumpatse iye chinachi. Ndipo chabwino bwana, ndipo ife tiona chimene ndiwina wake akufuna kuyankhulana. Izo nthawi zonse zimaperekedwa ndife okondwa, ndipo ndili ndi zoyankhulana. Inu mwaona chinthu chomwe mungachite ndi kuyimba nambala yathu kunja uko. Ife timakhala ndi mavuto ambiri kunyumbako, mpingo ukudziwa zimenezo. Awa ndi alendo, mpingo ukudziwa za izo. Payenera pakhale kachidutswa kakang'ono katayikidwa. Ine ndidzakayika iko muno muchalichi aponso kuchitira obwera. Inu mwaona alipo ochuluka kwambiri mwakuti sitingathe kuwasamalira iwo onse monga pamene akubwera mwa chiwerengero. Mukuona, ndipo ife ngati inu mutangomayimba Butler 21519 Butler, ndipo aliyense wamamembala amene amuona aliyense amene akufuna. Ine nthawi zonse ndimakhala wokondwa kuona anthu, koma ife tili ndi dongosolo lokhazikika. Pali ena ayitanidwa kale angapo mwaona, ndipo ife timangobwera mmodzi ndi mmodzi pamene ife tikubwera. Ndiye pali kale zinkatero ife tinkangokhala ngati tikugunda mwachisawawa muli monse, kulambalala, kudumpha, anthu ankapira kwawo ali okhumudwa ndi chilichonse. Tsopano iwo akumakhala nazo zonse mwadongosolo, ndipo ndicho chimene ife tikuyesetsa kuti tiziyankhula tsopano mwaona, kuyika chilichonse mudongosolo mwangwiro basi. Ndipo ndikhala wokondwa kuona gulu lokondedwa ili ngati iwo angangoyimba Butler 2:15:19 1519, ndipo bambo Mesia kapena bambo God mmodzi adzayankha foniyo ndi kukuzani inu ndendende basi pamene mungakhale ndi nthawi yokumana. Ife tili nawo malo kunja uko oziziritsa mpweya ndi okonzeka kuwalandira anthu ndi kuwapempherera iwo. Ndife okondwa basi kuchita zimenezo. Tsopano chifukwa chimene ine sindimabwera kuchalichi, anthu amaganiza kuti ine ndimayesera kuchoka kwa anthu. Ayi, ine ndikuyesetsa kutero kukhala ndendende mudongosolo. Mukuona, ndi chimene ine ndikufuna kukhala. Sindidzaonetsa basi ulemu wa munthu. Munthu aliyense kulikonse nthawi iliyonse mwaona, mtundu kachikhulupiriro chilibe chochita ndi izo. Ife timabwera kumeneko ndikudzakumana ndi anthu, ndipo ngati iwo ali nacho chosowa, ife timakhalabe ndi Mulungu mpaka icho chitathetsedwa. Ngati iwo akufuna kudziwa chilichonse chokhudza misonkhano, ndithudi ife timasamalira zimenezo ndi kuzilemba izo. Uko ndi kutsogolera kokha kwa Mzimu Woyera, ndipo ndicho mwanjira imeneyo ndikuganiza kuti ndizo zimamuchitira aliyense chimodzimodzi basi. Chotero sipamakhala kulemekeza kwa munthu, sipamakhala kulemekeza. Kodi panali anthu aliyonse amene anabwera kuti adzapemphereredwe mawa uno, amene anali kudwala ndipo akufuna kuti apemphereredwe? Chabwino, palibe. Ndiye tiyeni tiimbe nyimbo yabwino ya kupembedza. Kodi ife tingaimbe chiyani mawa uno? Nchiyani chingachotse tchimo langa? Iwe kuidziwa iyo Tedi, palibe kuma magazi a Yesu. Nchiyani chingathe chabwino bwana, ine mukufuna kuti mumupempherere iye tsopano? Ine ndimupempherera dona ameneyo kuyika manja pankazi uyu apa. Kodi mungaweramitse mutu wanu ndi ine ndiye mwakachetechete tsopano? Wokondedwa Mulungu, pali dona yemwe yakudwala kwambiri. Mulongo wathu wakweza thupi lake mwamba ngakhale kuti achotse khansa kwa ena kuti awayimire pakati enawo.
koma inu munamuombola iye kwa izo Ambuye masiku angapo apitawo pamene zinthu zimenezo zinadziwika ingomulolani iye kuti azipeze izo iye mwini ndiye Ambuye iye adziwa kuti izo zikuchokera kwa inu ine ndikusanjika manja anga pa iye ndipo ndikupempha chifundo kwa mkazi wina uyo yemwe iye akumuyimilira mulole chisomo cha Mulungu mphamvu ya mzimu woyera muli choyipa chilichonse mitima yathu Ambuye ululirani icho kwa ife choyamba ndiye ife tizipita kukachikonza icho ndiye ife tidziwa kuti tili ndi chisomo ndi Mulungu tili ndi mtendere ndi Mulungu ife timapeza chimene ife tikupempha chifukwa ife tilibe kutsutsidwa perekani izi Ambuye mu dzina la Yesu tikupemphera ameni chabwino. Ndiyangata kumvelera kuti machimo anu onse ali pansi pa magazi. Ndiye tiimbe iyo ndi manja athu mwamba tsopano. Sobano pamene tikutsitsa manja athu tiyeni chigirane chanza kozungulira ndipo kulondola paliponsepo ili muma mukonda iye amen. Sobano kalani nazo izo sobano aliyensa viritse kwa Mulungu.